Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaza gusubiza amaso inyuma turebe ibiganiro by'ubuzima nkuko twagiye tubibagezaho buri wa gatatu turebe icyo byabamariye. Ku mirongo migufi rero mu Burundi mudukurikira kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu, ni kuri radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ni mu Rwanda. Muri isanga rero kuri radio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze inshuti z'Ijwi rya Amerika. Twizeye ko mwagize noheli nziza kandi dukomeje kubifuriza ibihe byiza muri iki gihe murimo gusoza umwaka wa 2018. Mpere rero kuri mwe abaganga mwadusangije ku bumenyi mudufasha kubungabunga ubuzima bwacu buri wa gatatu, mwe muri mu Rwanda, mu Burundi no mu bindi bihugu, mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'abagenzi banjye hano ku Ijwi rya Amerika, turabashimiye cyane byimazeyo kuri uwo musanzu. Mwebwe rero abataradutereranye mugakora ibishoboka byose kugira ngo mutwumvire ku mirongo migufi kuva FM y'Ijwi rya Amerika ifunzwe mu Burundi, ntitwabona uko tubashimira ko mwadufashe mu mugongo, uko mwagiye mutugaragariza mudahwema ko mudukunda kandi mwifuza ko twakongera gufungurirwa imirongo. Namwe wowe waduhamagaye mu biganiro byacu ugafata umwanya wo kuduha inama n'ibitekerezo, turakuzirikana buri munsi. Sinibagiwe kandi namwe mwakurikiye ibiganiro byacu mudafite uburyo bwo kuduhamagara, namwe mwaradushimishije nk'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, ntitwabona uko tubashimira iyo nkunga yanyu. Mwarakoze rero, turabakunda. Ubwo rero ni ikiganiro cy'ubuzima buri wa gatatu kirimo gupfundika umwaka muri aya mezi 12 Ijwi rya Amerika ryagiye ribagezaho ibiganiro ku ndwara zitandukanye. Twagerageje gukurikiza ibyifuzo byanyu uko byadushobokeye. Uyu munsi rero nkaba nifuje ko dusubiza amaso inyuma tukareba icyo ibiganiro by'ubuzima twabateguriye n'abatumirwa twabazaniye ngo basubize ibibazo byanyu, icyo byabunguye mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Umwanya rero ukurikira turaza kubaha umwanya mutubwire ibitekerezo byanyu, mutubwire icyo byabagejejeho ndetse n'ibyo mwifuza ko twazabaganiraho muri uyu mwaka utaha wa 2019. Ni haboneka nakanya turabaha uburyo bwo gusuhuza inshuti n'abavandimwe banyu mubifurize iminsi mikuru myiza. Ikaze rero mwese ku Ijwi rya Amerika. Nkaba nagira ngo ku buhanga bw'ibyuma mbasabe baduhiriremo akaririmbo k'ibihe bya Noheli, hanyuma tuze kuganira mu kanya.
Come ye all.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro cyo kwa gatatu aho musanzwe muganira n'umuganga hakaba asubiza ibibazo ku ndwara zitandukanye nagira ngo uyu munsi dusubize amaso inyuma nkuko nababwiye tureba ibiganiro icyo byabamariye hanyuma mutubwiye nibyo mwifuza ko twazabaganiraho muri uyu mwaka utaha ibyo twazibandaho kurusha ibindi nkaba rero ngira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire uwa mbere Innocent uranyumva
yego yego
ye nohere nziza
yego na mahoro kare twashe na kwere hano mu Burundi mu gitaka cy'abukebura
nuko nuko nohere mwariye neza se
yego yakenze neza mu bice amake yabona kibo se baba fite n'icyo ku bantu bamwe bamwe yakenze neza abandi kwari hangari nyene kare no bitu kumisa ko hanga yambara abayihinda cyo bafite buke umva batafite buke umva mu bitanze uko biri ko twarashiye ko
ye hari benshi bagiye batubwira ko bayihimbaje mu bukene badafite nicyo kurya cyane cyane n'abari mu nkambi z'impunzi nuko hanyuma aho ngaho tugarutse nko kubiganiro by'ubuzima ibiganiro wumva byagufashije cyangwa se bishobora kuba byaragiriye akamaro abandi mubana ni nk'ibihe hanyuma wifuza ko twazabaganira ku biki muri uyu mwaka utaha
yego muri uyu mwaka utaha yego byakeneye kubera twebwe kenshi babona n'imirongo itwumvikana menshi babona n'amaradiyo ko twayugaye kugira ngo nka bamwe bamwe kugira twumvikane kugira tumenye nk'amaprogarama abakoze nashoje tumenya nk'amaprogarama abari nko ku mafesibuke nyine wumva birakenewe wumva uba ufite kwibonga cyane cyane
wowe urahagana he mbese urahagana hehe
ndi mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura
naho ntago mutwumva neza
oba tubiraga kuri internet ye none kuko seje kiradiyo bayuguruye umva kare twarawumva neza seje ubu ko bayuguruye cyane hero cyavuga ngo bari mu biganiro byo kuyugurura seje ubu aho bigeneye seje kuba bayi neza batuye yatangira kuvuga
noye ntago birahera baracyabirimo nibigira muzabimenya ubwo ngubwo kwizahita yongera ivuge
ndi mukuru washaka ko yatwa ko yitwa kuri cyane biganiro kubera hariho n'ibyinshi iyo fasha turamenya nk'amakuru ya bene wacu ari nko mu nkambi yo hirya no hino tukamenya ingene bamerewe natwe bakamenya ingene tumerewe wumva n'icyo n'igikorwa cyiza cyane kandi natwe tuzaba ntabwo twabaheje
nuko nuko rwose murakoze ubwo twizere ko uyu mwaka utazashira batari bafungura hanyuma none uri haraba wifuza gutashya se kuvuze nka bene wanyu bari mu nkambi cyangwa n'ahandi
yego ndagafite cyane ni cyo cyo noheli z'uza no mwaka mu cyenda gafite cyane
duga ku ijambo
ku wa mbere mbonetere cyane cyane mu kanya se na Samuel na Erica cyo mbona na ari ngaha muri rohero cyo mbona na Olivier na Diodone abo bose nk'abantu bifuje noheli nziza kandi bose batangura n'umwaka mwiza mushasha wa 2019
twizere ko bakumvise
kandi baranyigisha inama ngo bakoze twamba munsi mu murongo kandi mutwire nk'uko tubyamerewe
none hari indwara wifuza ko twazabaganiraho muri iki gihe muri uyu mwaka utaha twizera nyine ko muzaba mubasha kutwumva mutagomba kujya kutwumva kuri internet gusa
ego mevu uyu mwaka utaha kenshi haribonekeje nk'indwara ifatira ku ruhu dufate nk'urubandu umva twarabuze hariyo babayirwaye barondeye n'imiti barayibura umva ibintu bisa ku mubiri cy'ibidomago nyine bikaza nko ku muntu umva twarabuze umuti sinzi aho bayicururiza kumenya aho bayicururiza natwe tukayifashisha
iyi ndwara yitwa urubandu
iza ku mubiri w'umuntu nyine nk'ubutuma bwo kwishyura no mu mazi yumva tubona ingene z'umuntu yayivuze
reka tuzabaza muganga w'indwara z'uruhu atubwire
kwa mwala mwako kwa mwala mwala jisha kati wangyanu mwesi na hosti mwala 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 kashishu
ye urakoze chana ukomeza leo kugira ibihe byiza reka ubwo tugusezere kandi tukwifuriza nawe gusoza umwaka neza
yego namwe murakoze kwa mama mukuru wa murongo kwa masimu bizana kuri
cyane eh urakoze eh twakire na Rafiki Rafiki
wi
namahoro
yego namahoro cyane
eh urahagana he
yego urundi mukirundo kuntega
aho mukirundo se mwebwe no heri mwayizihije neza
Noheri sese abayihimbaza neza kese ko je nta yemera ndumudive.
Eh wowe urumudive. Eh. Nok. Hanyuma watubwira iki rero kubiganiro cyangwa se icyo wifuzaga kugeza kuba kunze ibijwi rya America nari nasabye ko mwatubwira ibiganiro mwifuza byabafashije nibyo mwifuza ko twazaganiraho hama niba ufite n'inshuti zawe wifuza ku gusuhuza muri uyu mwanya rwose twaguha kanya kuba mwitabira ibiganiro byacu natwe n'umwanya tubonye kubashimira
ari ibiganiro nyine byatumye tumenya byinshi na kanseri abaganga benshi basebye indwara ya kanseri ukuntu ifata kandi ifite imico myinshi bakaba baradusigurira ijya nyamweru bajya abantu bavuka ari abantu utenya ari banyamweru
nyamwema nyamweru
eh nyamwema baradusigura byinshi urumva twarashimye kwibaza yuko muri umwaka mushaka tugiyemo wadadusigura ingora ya nutrenya ya tifoide ingora tifoide sinzi yuko yoba ari nka malaria cyangwa bitandukanye kubwanye gashaka kubimenya
ye tuzagushakira umuganga rwose
ati kandi no hari ingora abantu bese bamaze iminsi ibafata ngo ntawe turabije ko yita ingora ibafata inda igatumba ikaba n'imiya bagatuma bana bakanamba nyine bagaheramwe umugabo inda ikaguma iba niniya ibagosa nikaguma iba niniya cyane
yeyo hari ingora twaganiriye ubushize ijya mu mwijima ishobora kuba ari iyo yabiteye ariko ubwo umuntu yashaka umuganga akadusobanura neza
Ego niche nifuza kabisa mudugu dusiguru iyo ngwara. Bamwe bavuga ati ngo ni gitsiko mugabo yinsi kwe.
Ni birashoboka rwose. Kuko icyo uvuga ni kimwe mu byo umuganga yatubwiye bishobora kugishobora gutuma inda ibyimba. Sa ubwo tuzamushaka rwose agire abaganirire.
Ni prizunga kamushasha abagonye banje. Ego ndibaza ituki ni risuganye kuri Facebook. Yo se tumwe kanda dikahise. Nabana twigana kuri se komyare mugendo nabarezi bacu harimo somo yekeya. Nabantu babagenda nyera nko rugira bwoba rukundo na mama bari mu rutemba. Ariho n'umusaza bamukara yitwa Hakizimana nawe ndamusuhuje yumve ko namukunda. Tifitanye ziri kwa tatu ose harimo ishe po matare Joshua baptizo kikase uombe konda basuhuri numuhungu ariko mugendo sarote kwa sire ikwa tuya mbisi uombe konda basuhuri
ngo yitwa nde ijwi risa nkaho ricitse
bagwita tuya mbisi
bamwita nde
Roya mbisi
twizere ko ubwo yiyumvise
Kristine na Elias ngo zibumve ko abazirikane
urakoze rero ubwo ukomeze ugira ibihe byiza twakire na Ndikumana uranyumva
ndakumva cyane
dukurikiye urahagana he
ubu tuvugana ndi mu nkambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania inkambi y'Abarundi
mumeze mutambweho Nyarugusu
Nyarugusu hari imvura nyinshi ibishanga ni byinshi umva n'ahantu muri rusange utabuhari utabuhamenyereye n'ahantu haguye kuba kandi ahantu hari abantu benshi amazu yegeranye inkambi nini y'inwa Abarundi abakongomani irimo abanyarwanda irimo abasudani umva ni inkambi nini cyane naje ndayiradira nta nubwo bahubwo
uyimazemo igihe
yego oya je ndaje kuramukanyambuye nsanzwe magahange mu gihugu cya Tanzania mba imuhanza muri Tanzania
wagiye kuramutsa abantu
nagiye kuramutsa abagenzi bo twaje twahora tubaha mu Burundi
yego yego rero wagiye muri ibihe bya Noheli
nagiye mu bihe bya Noheli
nyeze ko hari akantu wabashije kubashyira
amikoro cumi n'abafise bashobora kugitanga mwari kugitanga bashobora gusanga ntiwagiye kuraba mbe ugasanga umubanyi wewe nta mikoro wewe ubukene buhari ni bwinshi ntibafise ntibasohoka kurondera urumva ahanini ubuze usange baraboshe
ubwo hanyuma ubwo ndabyumva nyine icyo ushaka kuvuga nuko nutwo waba wajyanye twaba dukeya ugereranije n'abantu babikeneye
neza cyane
nubwo twari two twose umuntu aradusaranganya
yawe asaranganya mugabo umva abantu benshi bashobora gusanga ubwiye kurabwa wowe uri kuramura muri usaba ukamenya se amifato mugabo yari mubanyi we ahamushyira n'ubwo
ntabwo byoroshye ndumva abana barimo bamerewe neza ariko aho ngaho hari barimo barakina
abana bamerewe neza hariho gusa mpaye ndabaza nabonye abana benshi bafite ibintu by'indwara ibintu by'inzoka abandi barwara za malariya kubera iyo nkambi benshi bararemyemo ibisoya rero biba n'imibu myinshi hari benshi basanga nta misegetera yo kuryamamo bafise abantu benshi iyo barwaye za malariya bagiye ku bitaro usanga ibitaro ngo bije amafaranga bari gukoresha yararangiye izo tanga ubunye mu kwezi kwa kabi ku bitaro rero nta miti bashobora gusanga nka bagatanga nka mirongo irindwi tuzokora miyinga mu nkambi iyo birimo nk'ibihumbi mirongo itandatu urumva rero mu byereke amagara y'abantu ntiborohewe na gato
ntabwo borohewe ndumva uteye muryo umwe mu batuye muri iyo nkambi yaraherutse kudutangariza tubwira ko bafite ikibazo cy'inzitiramibu cyangwa se imisegetera yo kugira ngo birinde iyo ndwara ya malariya ko bafite umusegetera umwe kuri buri muryango ku buryo wumvaga ko ari ikibazo gikomeye
cyo ni kuri
ye
kuri abantu barabayeho nayo mu busanzwe ibintu byo bagiye byo ndabona ko mwego barayifite kuko nkaboje kuramusanga mu nzu zabo hariyo amafu hariyo ubushaza ibyo ruka kuri rusange ingiya si ikibazo gusa ubuvuzi nibwo bugoye nibwo impunzi bose muhura kubwira ati wamfashe igihumbi ugaje kugura ibinini kugira mabana uko nyine nayo ibisigaye byo indwara izo zisigaye zifashe umwanya munini ngaha mu nkambi ya Tanzania mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu
Twizere ko amaherezo abantu bazabasha gutura hatari mu nkambi kuko burya mu nkambi habamo ibibazo byinshi cyane abantu batuye ari benshi gutyo nta na rimwe hatabyo ibibazo
yego cyane
reka rero tugushimire kuba waranafashe nako kanya ukajya kureba abo bagenzi no kuba warabatekereje nyine muri ibi bihe by'iminsi mikuru aho umuntu aba akeneye inshuti cyangwa se umuvandimwe wo kugira ngo amushyigikire babishimane mu bihe nk'ibi ngibi byo gusoza umwaka umuntu ashimira Imana ko wagihagaze nk'uko benshi bakunze kubivuga hanyuma se hari abo wifuza gusuhuza ngo tuguhe umwanya
bariho nifuza gusuhuza ariwo bita bingwa ari mu nkambi ya Nakivale mu Buganda hariwo bita Musoneri Frenki ari mu nkambi ya Nakivale mu Buganda hariwo bita Musuku ari mu nkambi yo mu Rwanda hariwo bita Jean Paul ari i Mombasa mu gihugu cya Kenya hariwo bita Ninazwe Adele ari mu nkambi ya Nduta hariwo bita Simoni ari mu nkambi ya Mutende ndafite umugenzi bita Akeline ari Alabama ngaho muri Amerika hariho uwo bita Nibampayimake batazira baza uyo ari mu gihugu cy'u Burundi ahantu bita mu ntara ya Makamba aho bita komine vugiza aho bita mu gasekere uyo no bita rufomoka wo bita jake abo ndababona cyane n'abagenzi kandi nkunda ndabona abandi ariwo bita Nina ari Dalsam ariwo bita Janvier ari Nairobi ariwo bita Madina ari Nairobi bose nabandi bose batagerutse kuvugana nifuje kugira ngo batashaka nyine kuri rya America murakoze
urakoze cyane rwose ndi kumana ubwo nawe twizere ko bakumvise hanyuma bakamenya ko ubatekerezaho bafite ku mutima ndagushimiye cyane
mugano nubwo stini hari ni nazine nifuje guterera kuvyeke ibiganiro bitakurira byo rya America
yego
ndakunda cyane kandi kiganiro cyamfashije muri isanga
muri isanga tuvuga ku bintu byinshi
ndatuvamo ibintu byinshi kandi umwanya wose nkaba ndi ku radio ikiganiro ayiwanyu mu ntara cyo turagikunda cyane kuko inguru tuzimenya ku mwanya ku mwanya hanyuma ikindi nacyo mwokwagura cyane binashobotse ino gihugu cya Tanzania harimo abarundi benshi bangana n'abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi mukaraba ukuntu mwoheza kuri frequence za modulation y'ubururu ya Tanzania kugira ngo abari bose barafite aka radio ka FM bakurikira ntangorane
mudukurikira ku yihe mirongo mwebwe bwo
shortwave turakurikira niba yaba turakurikira ku mashortwave ahandi naho turakurikira kuri internet
ku buryo mudukurikira buri gihe
uburyo tubakurikira tuzita kuri shortwave tubakurikira amasaha ku mugoroba kuko ku murango ntitubatora tukongera tubakurikira no kuri internet byadufasha
ariko iwanyu mu ntara muragikurikira nta nkomyi
iwacu mu ntara twikurikira kuri telefone
hanyuma muri isanga ni kuri shortwave aho ngaho nawe
muri sanga yarafata ahanini twari kwishyira ku maradiyo cyane radiyo Burundi irafite ahantu yafata uruhande rurerure rungana igice cya Tanzania kuri FM abantu benshi bo barayikunda ubwo ntibahindura
ubu ntago mukiyumva kubera FM nyine
oya ntago twiyumva yarafata twari kwishyira gusa no muri Mwanza muri Tanzania aho bita ikibondo ikigoma bayikurikira nayo Singara bara ikurikira ijwi rya Amerika cyane ariko kuva Burundi bwugaye nta migenderanire y'ijwi rya Amerika bafite udafite ubushobozi bugura agatelefone cyangwa amenye gukoresha telefone uko abantu benshi n'ukoresha iby'ama Facebook cyangwa ama WhatsApp yabishoboye cyane mwogerageza mukaraba ukuntu mupfa mwimurira frequence mukayizana n'ubwihugu cya Tanzania
yebwo ibyo byose bizaterwa n'ubushobozi cyangwa se niba binashoboka ariko igitekerezo cyawe rwose tuzakigeza kuba bishinzwe hanyuma twumve icyo babikoraho
murakoze cyane
hanyuma se mu byerekeranye n'indwara hariyo wumva wifuza ko twazavugaho muri uyu mwaka utaha cyangwa se izo wifuza ko twazagarukaho cyane
indwara mbona ibabaje abantu benshi yabuze umuti indwara ya tifoide iyo ngwara ikirica abantu rwose ikirica abantu umva nk'ahantu naciye nasanze bakurikira ibintu by'amasipro mugabo nkirikare bajya kwerwa niyo gupima baraha umuntu bakumva afite ubushuhe bagaca bapima malariya bayibuze bacanguye ngo urumva baca amabagitirine ariyo munsi ngo ugenda rero twasaba yuko indwara ya tifoide irahanze abantu benshi ko mugaragaza mukayitugezaho mukarondera umuganga kugira ashobore kudusobanurira tube ukuntu dushobora kuyikingira murakoze
ni urakoze cyane ubwo hari na Rafiki wari wakubanjirije nawe yayigarutseho ubwo ndumva ari ikibazo kibahangayikishije mwese tuzabashakira umuganga rwose nta kibazo
yego murakoze cyane
nawe urakoze twakire na turabaramutsa rwose Nayisenga turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Ye, urahagana he?
Ndi mu Kirundo mu Burundi.
Nuko. Hanyuma wowe se Noheli urayizihiza cyangwa idini ryawe ntago?
Ndayizihiza. Kandi ziri mu kirundo ibintu byose nyine abantu baramwizerewe nabyo nyine mu banezerewe cyane kandi ibintu bikomeye rwose uko nitwibuka umukiza wacu yavutse kandi ni byiza cyane
mu kirundo ubanza ngo mwarafashije n'abantu bantaho nikora nabo kubasha kwizihiza Noheli ntubanza ngo mwarafashije nabyo abantaho nikora kubasha kwizihiza Noheli aho ngaho mu kirundo
bari bafite uburyo barabikoze kandi icyo ni ikintu cyiza cyane gufasha bene wacu batishoboye
nibyo rwose
nk'akarorero jewe hari nari natsindiye ku gasoho gatonya ndahasanga abagenzi ndahamagara amatura yaga basangira n'akacayi nyine turayaga
nuko ni byiza
eh
hanyuma se tugarutse ku bigeranye n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika ibiganiro by'ubuzima byaba byaragufashije muri uyu mwaka ushize ni nk'ibihe ibyo wifuza ko twazaganiraho cyane n'ibiki
ikiganiro cyafashije cyane ni ikiganiro cya hepatite se aho mwanditse ngo kujya muganga arabidusigurira cyane kandi arantujyana inama y'uko ushobora kwifata cyangwa se mu kwirinda cyangwa se tubonye uko bimeze twagenda kwipimisha iyo ndwara hama tugakurikiza ibyo muganga atubwiye hama tukabasha gufasha ubuzima bwacu kumererwa neza yego ikindi nacyo ikiganiro cya muri tanga n'ikiganiro kinezerewe rwose kandi kidufasha kuyaga gusobanuza no kumenya ibiriko biravugwa mu karere na cyane cyane mu by'ubuzima kuko ubuzima aribwo bukomeye cyane ku muntu
kandi ngo amagara araseseka ntayorwa
ntayorwa nyine niko bivuga kandi ibyo ni byiza cyane
tuyabungabunge rero none aho ngaho mu kirundo mwebwe muratwumva
nta mu kirundo kwege turabumva ko tubungira kuri nonge nya iyo megarite yo mu Rwanda ino sankatre pointuwa
nuko
ubwo namahirwe kwegereye mu Rwanda iyo mpamvu tubungirwa cyane kandi cyo nabakurikirana kuri Facebook cyangwa se kuri internet nk'uko nyine ariko kubera nkonyi za mwaro za Bujumbura hari akora ariko biragorana cyane kubera cyakurikirana kujya mirongo migufi mugati bwa hano mu kirundo turakurikirana cyane ko ni mugambara ngo hano mpande nyine mu Rwanda gatoya ikibazo
none ibyo wifuza rero muri uyu mwaka utaha
ibyo nifuza nyaga tuganira ko ikintu kibazo cyane nk'uko bagenzi bacu bagiye bakivuga nacyo iyo ntumbero nari mfite cya tifoyide
nawe ni tifoyide wifuza wifuza ko tuganira
ko tifoyide tubona indwara ikomeye cyane uko umuntu agenda afisha amagara make kandi tukabona nyine bitameze neza mu mubiri abanyagihugu benshi bidoga umwagenda agati indwara tifoyide tari kubirangora cyane yakabeho kaje ugasanga nyine yajugumiye ariko aragugumwa urumva biragoye cyane mudahamagara muganga kugira ngo tube tumusiguze tumubaze uko ibintu bimeze na cyane cyane hano iwacu ikibazi kuko hariho benshi bayirwaye
rwose tuzabatumirira umuganga kandi hari abaganga benshi kandi b'impuguke bishimiye gutanga amakuru ku byerekeranye no kubungabunga ubuzima nk'uko babikoze muri uyu mwaka ushize n'ubu ngubu nta gushidikanya ko bazabikomeza kuko kandi baranasobanurira neza mukarushaho kumva indwara uko mwazirinda n'uko mwafasha abazirwaye
kiri nacyo nabahamagara muganga agezwa amagara abantu mu Burundi tukamubaza ku kintu cya Ebola kuko igihugu kibanye kirwaye cyangwa se uyu mubanyi wameze nabi nawe urashobora gufatwa tuzamubaze ukuntu tuba bategura ku ndwara ya Ebola ukuntu sasa bariko bariko bategura uko iyo umubanyi wamerewe nabi na wewe ubusa n'umuntu agomba gufata
icyo kiganiro twaragikoze uretse ko nyine umuntu yakongera ariko ari ikiganiro ku byerekeranye n'indwara ya Ebola igihe yari gitangira hari icyo twakoze tuvugana n'ababegereye Congo muganga aradusobanurira n'ingamba bafashe hanyuma mu Burundi naho batubwiye uko icyo bari bafashe nk'ingamba nyine zo gukumira Ebola bidimo gupima abantu umuriro n'ibindi nk'ibyo ngibyo mu byerekeranye n'urujya n'uruza rw'abantu
nibaza ko nubana n'abakurikiranye kubera hari igihe usanga umuntu ari mu kazi cyangwa se ari mu ugasanga byamugoye cyane
oya birumvikana ariko kandi nk'uko duhora tubivuga kwigisha ni uguhozaho n'ubundi ntabwo byabuza ku kongera kubivugaho kubera ko hari abo biba byacitse nk'uko nguko hari yenda n'ibishobora kuba bitasobanutse neza ku buryo abakeneye ayo makuru ku ndwara zitandukanye nta kibazo rwose
ego cyane
hanyuma hari abo wifuza gusuhuza
na bari ho nyine nashaka gusuhuza yambere abona cyaguhera ko ni papa na mama bitwa nta muryango Jean Bosco hamwe na kana madame Alice abo bose bari ngaho iwacu nyine mu kibazi hamwe na nyiraguziga Eliezer ari mu Rukaya na Aristo abo Muremyi nawe nyine ari hano iwacu niwe bitwa Jerome Nsengiyumva na Prosper cyo yitungiye abo bose bari hano mu Kirundo hanyuma nakingira nkaho Pascal Mujoma ari muri Senegal na Leons Mirenganya nawe nyine ari muri Kenya hamwe na Remo ngaho nyine mu Rwanda na Thomas ari hano iwacu i Burundi abo bose nakunda ibi bya Amerika namwebwe nyine nabasuhuza nk'uko mukomeza kutugezaho ibiganiro nakomeza kuba nabo nyine kumasuhuza ubundi ni Bizimana ari buhoro hamwe na Baritazar nawe nyine ari hano iwacu mu Kirundo n'abandi bose na Maningi ari Ngozi hamwe na Bigirimana we nyine ari Ngozi nyine nawe bavandimwe bari ngaho mu nkambi baba bari ngaho muri Tanzania cyangwa se abari ngaho mu Rwanda bose turabasuhuza cyane kandi turabifuriza umunsi mukuru mwiza ndetse n'umwaka mushya muhire tuze tuje ntutuge yego
urakoze cyane rwose Ndayisenga reka abo bose ndetse n'abandi tumaze kuvugana n'abadukurikiye muri uyu mwanya tube tubahaye aka karirimbo kugira ngo kabashimishe ariko Joy to the World
yes well it's time time to bring some joy y'all clapping now.
Joy to the world.
Yes.
Let earth receive a king.
That's all right. Woo! Somebody sing joy one more time.
Joy to the world.
Save your race. The sun you raise.
radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu aho tuvuga ku byerekeranye n'amagara y'abantu ariko uyu ni umunsi udasanzwe umunsi wo gusoza umwaka mu byerekeranye n'ibiganiro by'ubuzima nagira ngo rero dusubize amaso inyuma turebe ibiganiro by'ubuzima byabafashije hanyuma turebe nibyo mwifuza ko twazabaganiriraho muri uyu mwaka tugiye gutangira wa 2019 nka rero ndimo no guha akanya abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo basuhuze inshuti zabo aho ziri hose mu murongo wa telefone muri aka kanya turi kumwe na Uwimpaye uranyumva
ndakumva neza wishimye
wiriwe neza urahagana he
ndi mwiriwe neza ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rwindi ntara y'Amajyaruguru
ye no heragenze neza se
yagenze neza rwose
Imana ishimwe
kandi twarakibonye
mwaranezerewe
mwaranezerewe n'abavandimwe bose
ni haleluya hanyuma abandi arabo wasuye wagiye mu cyaro mu mujyi wabonye byifashe gute
ngo nagiye ahantu mu cyaro hari umuvandimwe wari ufite umwana wabashyizwe narabanjije nkora kwa nyina ubwatsi bw'amatungo ndangije njya gusenga ubwo njya kuri uwo muvandimwe nkifatanya nawe muri ubwo butisi n'ubw'umwana wari wabashyizwe ibyo niho noheri nayizihirije n'uwo muvandimwe
nuko nuko
aneza umutekano
rwose ye hanyuma se byerekeranye n'ibiganiro by'ubuzima kubungabunga amagara y'abantu ibyaba byaragufashije hari icyo waba ushaka kubivugaho cyangwa se nibyo wifuza ko twazavugaho mu bihe biri imbere
ari ikiganiro giheruka kijyanye n'umwijima uko mwijima wandura n'uburyo umuntu yawirinda numvise kiriya kiganiro ari kiza cyane kuko buriya hari abantu wenda turi mu byaro usanga dukunze kumva ko umuti nyirizina ari ugufata icyatsi ukagondoka ukanywa kandi nasanze iyo miti y'abantu yifitira bayinywa usanga ari igira ingaruka cyane mu kongera uwo mwijima muto wawe urwana ubwo naje gusanga rwose icyo kintu kikigiza ngengera n'amahirwe kuba ndi umujyanama w'ubuzima mu Rwanda
nuko nuko
ibyo bihugurwa kuri byinshi cyane ibyo byose niba muvuga kenshi rero tuba babikinyuriyemo bakabikwigisha usanga wenda kenshi mfitemo ubumenyi buringaniye ku byo ngiye hari ibyo mba nzinanye
ahubwo ubwo uzajya unadufasha mu biganiro nyine ni ukurikiye ushobora kumenya ibibazo abantu bahura nabyo ku ndwara zitandukanye wowe baba baguhuguye ariko kandi ukanahura n'abantu bashobora kuba barwaye izo ndwara
hura nabo kenshi tukajya mu nama tukagira ikiganiro tukabinyuramo ariko hatse tubane nabo mu byaro usanga tuba tuzi byinshi cyane ku buryo kuba twabarusha cyane nkamwe mpamvu mu byinshi cyane tutabasha kubona umwanya wo gutembera mu baturage tuba tuzi byinshi cyane rero
nibyo koko ibyo uvuga nibyo kuko n'abaturage akenshi ntibakunze kugira nk'indwara bashobora gutinda kwivuza cyangwa se akajya kwivuza indwara yaramaze kugera ahantu hakomeye ku buryo rero cyangwa se akareba ukuntu agiye gusiga amatungo cyangwa ibindi yagombaga gukora akajya kwa muganga akazategereza igihe yarembye
ubwo rero nibyo twebwe dukora kenshi ugasanga nk'umuntu wenda nta mituweli dusanzwe afite wenda ugakora ubwo kwigisha ugasanga hari ubwo arwaye wenda agatinya kujya kwa muganga avuga ngo nta mafaranga afite wenda dufata urugero yari afite nk'itungo rigufi mu rugo cyangwa inka noneho nyuma gato yaba yanze gutanga rya tungo rigufi cyangwa se ngo ashake ukuntu ajya yizigama wenda amafaranga dufite twa buri kwezi ku buryo mu mezi 12 hari amafaranga ya mituweli dusanzwe yaba amaze kubona ugasanga wenda iyo ahuye n'ikibazo gicunguranye nk'uko ugasanga nta mituweli yasanze ariho usanga na rya tungo yibwiraga ko aribyo byazamurengera ikigikije yibigendeyemo kubera bwa bintu biba bipfa bamuzamo neza ubwo ugasanga twebwe tubaha ibiganiro kugira ngo icyo kintu acyumve ko ari ngombwa kugira ngo banagire mituweli dusanzwe kuko iyo ufite burya wumva nta n'uburwayi bwagutera ubwoba kuko uba wumva nta mbogamizi usanzwe
nuko rwose mukomeze gukora ako kazi mugakore neza mukomeze gufasha abantu kubungabunga ubuzima.
Turabikora rwose.
Hanyuma izo wifuza ko noneho twazaganiraho muri uyu mwaka utaha ni nk'izihe?
Hari ikindi kintu mbona mugomba kuba mwadufashamo, mukadusumira nk'abaganga bashinzwe kujyanye n'isuku y'amenyo. Njye nabonye iyo nagize no amenyo ndamo yarwara, ariko nabonye ikintu kibabaza aho ari ku isi, nabonye ari iryinyo. Numva abaganga abadogiteri bashinzwe iby'amenyo mwadufashe mukazabasumira, bakatubwira undi muntu yakwirinda iryinyo ritarageraho aho rimugeza kure, uburyo cyangwa se bakaba bafasha wenda bashoboye kubona imiti, wenda cyangwa se bakongera uburyo imiti yaba ifite ingufu ku buryo yanduye igabanya amabw'imisonzo biri mu menyo. Kuko njye hari umuntu nabonye iryinyo ryinshi gusa numva ngize ubwoba.
Birashoboka.
Nabonye hari umuntu ryinshi gusa ngira ubwoba, numva nazadufasha gukumira abadogiteri bashinzwe iby'amenyo bakatugira inama cyangwa se bakaduha ubundi bumenyi.
Oya, tuzabatumira rwose. Kuko iryinyo bishobora guterwa ni iyo ryagizemo infection cyangwa bishobora kugenda bikaba byakwica umuntu nk'uko wabivugaga. Noneho hakaba n'iyo suku cyangwa se ubwo bubabare, niba ryarapfumutse rikaba ryarageze mu muzi, urumva ntabwo azababara kimwe n'aho byaba bitari byagera munsi cyane. Icyo wafata cyose rero byaba ari ugutwikira, ntabwo byaba ari ukuvura hahandi. Oya, tuzashaka umuganga rwose abaganirire. Hanyuma hari abo wifuza gusuhuza muri ibi bihe bisoza umwaka?
Rwose murakoze cyane, ahubwo cyane ni kugira ngo mbe mumpaye umwanya wo kugira ngo ngire icyo mvuga cyangwa se ntasha kumwifuriza abantu Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Mbere na mbere ndasuhuza aho nesiriye rwose, ndagushimiye urakoze cyane, ndi umuntu nkunda wo gukurikira cyane.
Urakoze cyane nawe.
Noneho abandi bantu urantahiriza rwose, ukabampera intasho zanjye
barakumva ubu ngubu, tubyizere.
Ni mugenzi wawe Seni Karekezi na Thomas Kamirindi wampera intasho rwose, Vitini w'impayo bakasha,
ndababwira.
Na Eric bagira ubu si Kigali, buriya nawe ni umuntu udusetse cyane, yari ku makuru cyane mu ntango cya tuzajye umwaka mushya muhire, Noheli twayishoje mu mahoro, ndumva nta kibazo. Nkongera nkasasa rero abavandimwe banjye harimo Twagireyezu mukuru wanjye, nsasa nifuriza umwaka mushya muhire uwitwa Uzayisenga n'uri Sasa Piriyani bari ahantu mu mudugudu wa Kiziba, nsasa n'ubita Arufosi, abo bose ndumva nabahiza ntakizi ko bazitegura kuzagira umwaka mushya muhire wa 2019 bazawugire n'ibyiza byose bifuza.
Reka ibyo byiza byose nawe tubikwifurize, nawe ibyo wifuza bizakugereho muri uno mwaka wa 2019.
Murakoze cyane, ubuzima, murakoze cyane.
Urakoze nawe. Twakire Jean Long, turi kumwe?
Turi kumwe, ndabumva. Mwiriwe neza?
Mwiriwe, urakomeye. Urahagana he?
Ndi Kigali Indera, ahantu bita ku Mukuyu.
Mumeze neza se?
Tumeze neza kabisa, akazuba karimo kerekera karenga, kameze neza nta kibazo.
Na Noheli yagenze neza, niba uyizihiza?
Noheli ndayizihiza cyane, yagenze neza.
Nuko. Hanyuma icyo wifuza se ko twazaganiraho ubutaha muri mu biganiro by'ubuzima, cyangwa se ibyaba byarakunyuze cyangwa byagufashije cyangwa wumva hari undi byafashije mu bo muganira, ni nk'ibi?
Na mbere reka mbanze mbashimire kuko mu biganiro ndabyagiye bitambutse ni byinshi cyane twagiye dukurikira, ntabwo umuntu yabirondora byose ngo abe yabivamo. Kuko byo byagiye bidufasha bigatuma tumenya indwara na zimwe zigiye zitandukanye, tukamenya uburyo zifata. Noneho ugasanga wenda hari nk'abaturage nabo batuye mu nce z'icyaro ariko bakaba badasobanukiwe indwara zimwe na zimwe, ugasanga hari izindi ndwara ngo bita ngo ni iz'abakire se cyangwa ngo ni iz'abanyamujyi, ngo ntago ziba zibafata, nabyo bagashobora kuba babisobanukirwa neza. Ubwo ndabivuga nko mu gihe mwigeze kutubwira kuri diyabete, bamwe bavuga ati ngo ni indwara y'abakire ngo nta mukino ifata, ariko nabo hari abanyuma baje kujya kwipimisha nabo baza gusanga bayifite muri cya gihe mwari mwakoze cya kiganiro cyayo ngo yari umunsi wayo hari ngo nimba wari wo kunyine kuyihasha se cyangwa no kumenya uko umuntu ameze icyo gihe. Icyo ngicyo ni cyo nabashimiraho no kuba muduha ijambo buri muturage aho ari hose mutitaye uko ameze se cyangwa n'icyari cyo, nayo mukaba mwamuha ijambo akabasha kuba yabavugisha.
Iyi ni radiyo yanyu rwose, mujye mwisanzura
cyane rwose, tuba twisanzuye. Noneho ubwo ngubwo wenda ikindi kintu navuga mwazangarukiraho, hari igihe mwigeze kutubwira ku ndwara y'ise, ariko ntabwo na n'ubu ngubu umuti w'ise rwose warayoberanye neza. Nta muntu wabona urwaye ise urayirwara ikagenda ikongera ikagaruka. Tukibaza ngo igihe umuntu wenda yazabonera umuti wa burundu akavuga ati umuti iyo wenda uwisize se cyangwa wenda iyo unyweye ise iragenda burundu izongere kuba yagaruka.
Mupfa kutazakoresha bya ya mavuta niba ari n'ibitoro n'ibikinzi ibintu bavugaga ngo bakoresha
mukorogo.
Oya, umuganga yababujije gukoresha hari ibintu ngo n'amavuta ya niba ari amavuta ya feri niba ari ibintu bavuga ngo abantu bisiga.
Hariyo miti yindi nayo bavuga ngo bagenda bisiga, ariko n'ubushize nabwo ubwo mwari mwakoze ku kiganiro cya mukorogo ubwo yari yaciwe muvuga ko nayo ibangamira uruhu, nabwo niba icyo gihe nabajije muganga kuko nabwo najyaga numva ngo mukorogo ngo yabivura ise, aranshwishwabiriza arambwira ngo hoya ngahubwo ngo ni ukuyoboka kwa muganga kugira ngo umuntu abashe kuyivura.
Mukorogo ahubwo yakwangiriza uruhu nk'uko yabivuze.
Ariko noneho kuri iyo ndwara usanga abantu bakoresha imiti itandukanye, hari abakoresha imiti y'ibyatsi, hari abakoresha iyo miti yindi y'amavuta ngo naya feri, hari indi miti nabo bakoresha itandukanye, ugasanga nabwo wenda irayoroheje muri uko kuyoroshya, ariko yamara kuyoroshya mu nyuma noneho hashira nk'amezi nk'atatu ukabonera gurutse. Ariko noneho kwa muganga aho iyo ugiyeyo hari umuti baguha, umuti wakwe bawuguhaye n'ubundi kuwisiga n'ubundi byose mbona ari nk'aho niyo wanabireka, kuko n'ubundi mbona nta kintu bitanga mwazatubariza, wenda tukagira ikindi kintu twakiyunguraho.
Kubwo tuzagarure muganga abasobanurire, hanyuma mumubwiye n'ibyo mwagerageje bikanga, hanyuma abone kubaha inama.
Noneho indi ndwara mwazatubwira no ku ndwara ya sinezite, nayo mbona ari indwara ikunda kubangamira abantu cyane, nayo tukazagira ikintu tukanose tuyifataho.
Rwose nta kibazo. Ikindi nabashishikariza nuko mwajya mutwandikira hanyuma mukanatubwira muti dukeneye gusobanukirwa ku kintu iki n'iki, noneho umuntu akabona uko aho ahera abatumirira muganga. Saba rwose.
No, nkaba nifuza no gutashya inshuti n'abavandimwe banjye. Reka mpere kuri mukuru wanjye witwa Kanika Muntu, bakunda kwita Kadogo Makanika, ukanikira ahantu bita mu Burunga. Nkasuhuza abana twiganye kuri ecole primaire Jurwe, abana twiganye kuri groupe scolaire Gasogi, n'abo twiganye ubwubatsi muri ecole secondaire Rwahi, harimo nk'uwo bitwa Yves twakundaga kwita Brando, Manishimwe Felix bakundaga kwita Daddy, n'abandi benshi. Noneho hari groupe turimo y'abantu bakunda guhamagara ku maradiyo atandukanye mu Rwanda, nabo nabazaho nkabasuhuza, navuga nka Rezo mu Nkomane, Ubwenge wahani wacu ku Mukuyu, nkasuhuza Jean Marie nawe wahani wacu, Eric ku Kamonyi, Shumbusha Anastase w'Itumba, Rodi Chris w'Irukira, abo bita ba DJ Kiroso, bose ni inshuti zanjye, Kadenesi Mugasura, Nkunda Mace w'Ikirinda, n'abandi ntibagiye bwije Nkozi Iki Maxime w'Igasogi, na Ruhu Rwinda, Patrick Bikorimana w'Imbandazi, n'abandi bose banzi n'inshuti zanjye zose zo kuri Facebook, Joanne Mato mu Kabagari, nayo mubwira ati nawe ndamukunda cyane, turi kumwe nabashimira inshuti zanjye, wenda nibutse nizo ngizo kandi nizo nibutse nazo zinyihanganire, wenda ubutana bo nzaba nabibutse
rwose.
Murakoze cyane.
Urakoze rwose kutuza uzabibuka, kuko tuzakomeza tubaho umwanya no muri ibi bihe byose byo gusoza umwaka. tuzaya tubaha umwanya no kubona ni buriya naho n'ubundi munsi tuzabaha ijambo mukasuhuza inshuti zanyu.
Ubwo n'ubumva namwibagiwe nawe yazantera akamo akambwira ubutana we nkaza, ariko hari undi muntu nari nibagiwe Remo nawe ni inshuti y'Ijwi rya Amerika cyane na Ngoboka Jean Claude. Abo bantu nabo nkunda kumva ku Ijwi rya Amerika, nabo ntago nagenda n'abateye akamo, nabo aho bari bose Uwiteka biteho.
Nge nabo bakwiteho rwose. Hanyuma bakuzi ku izina rya Jean Long nabo?
Nabo banzi ku izina rya Jean Long kabisa, ariko n'ubundi izina ryanjye nitwa Jean, ariko Longo n'agatazirano banyitiriye, ariko navuga ati nako ngomba kukongeraho.
Ni ukubera ko uri muremure cyane se?
Ndi muremure cyane rwose, ariko ntabwo ari cyane. Ariko noneho hari twiga kuri primeri, nari umukinnyi w'umupira, ndi umunyezamu. Kubera ko nari ndi umwana mutoya, ariko noneho nkaba ndi umunyezamu w'ikipe y'ikigo, ariko noneho izamu rikaba ari insumba, ariko nkaba nabasha gukuramo imipira yo hejuru. Icyo nicyo cyatumye rero banyita Jaro, nicyo cyatumye banyita Rongo, ndavuga ati ngomba kuryongera ku izina ryanjye. n'abandi twiganye muri ekore secondaire rwawe twiganye bwubatsi, nabo bari banze ku izina ry'umuzamu wahoze ari uwa Chelsea witwa Gatibo Kurutwa. Nabaho bari bose nabo banyumve neza, Uwiteka biteho kabisa.
Okay, urakoze cyane rwose Jean Long, ukomeze kugira ibihe byiza kandi.
Namwe Uwiteka biteho kabisa, Ijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Urakoze rwose. Natwe turabakunda. Twakire na Ndayizeye. Ndayizeye.
Sabwe.
Amakuru yawe.
Amakuru ni meza, murakomeye.
Turaho, turashima Imana rwose. Mwe bitaho ngaho.
Sawa.
Nangize ngo telefoni yawe niyicitse, none ndumva ukiri ku murongo. Ye, ibiganiro by'ubuzima rero. Byagufashije cyangwa ibyo wifuza.
Ndabashimira ku bantu muza mudutumirira kugira ngo baze baraza kuduha umuco w'indwara z'ibyaduka ziba zidufata, benshi ugasanga ntibazi ingene babyifatamo n'ingene bakurikiza impanuro muganga aba yabatekereye kuba babashije kujya kwa muganga. Muzoze mubandanye mubatuzanira kuko abenshi turabakeneye.
Ni indwara se ku buryo bwihariye wifuza ko twazaganiraho? Bamwe batubwiye tifoide, abandi bavuze Ebola, isuku y'amenyo, ise, sinizite. Hari izindi wowe wumva twazagarukaho cyane?
Izo twazogarukaho cyane benshi hariho abavuze bya Ebola. Nashaka kuvuga ku ruhande nturukamo mu Burundi ko twumva ibihugu bituranye barimo baracandaga babahereza inkingo zo kuzigizayo mu bantu benshi bari ku mipaka. Tukatwumva ko muri kita gihugu mu Burundi naho batarabishikako nk'uko mu Bugande baheruka kubikora. Boba barindiriye iki? Mwoba mwarabajije umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu, natwe tukumva ingene abacu bariko barakingirwa tutarategwa n'ico kiza nk'uko biko biraba muri Kongo.
Icyo ntabwo ari urukingo rwa rwamara kwemerwa rushobora gutangwa hose ngo rujye muri gahunda y'inkingo nk'uko bisanzwe. Barimo bakingiraga aho iyo ndwara yari yageze kugira ngo babashe kuyikumira, ariko ntibyabuza ko twabashakira umuganga mukaganira kuri iriya ndwara.
Hanyuma ubona hano muri iki gihugu turimo muri etazi ni Amerika, hari indwara z'ibyaduka zifata ba Afrika n'abandi muri rusangi. Hari umuganga yoba hari yoba yarize ibicanye n'indwara z'ibyaduka ko indwara ngaha abacu baduhereye ko ku ndwara zifata abantu ugasanga nk'abo nk'abajino bose bapfa hanze, abenshi usanga bishwe n'indwara z'umurindi w'amaraso, diyabeti, amakanseri atandukanye. Mu bantu barenga hafi 20% usanga barasinzikaye, sinzi ico bipfako. Turipfuza ko moturondera umuntu yoba yarize ibijanye n'indwara zifata mu bwishi mu bantu benshi, sinzi ko ari ico mozodufashamo tukabaza.
Uravuga ubwo uravuga nk'izo ndwara z'imivuduko y'amaraso
na za diabete, za kanseri hano muri iki gihugu cya Amerika ku bantu bava hakujya muri Afurika barabangamiwe n'icyo kintu. Sinzi yuko gifata bo bonyine, ntituzi ko ngira ngo nkumbure ari ukutamenya ibyo bafungura. Ntitubizi natwe ngaha twabuze ibyo twofata n'ibyo tureka.
Wowe uri muri Amerika?
Nje ndi muri Ayowa hepfo yayo gatoya.
Ubwo tuzagira tuzabasobanurira, tuzashaka muganga. Ariko urumva hari biriya bya diabete batubwiye ko ari harimo amoko abiri. Bimwe bishobora no kuba byaturuka ubwoko bwa kabiri bushobora kuba bwaterwa n'ibyo umuntu arye nyine n'umubyibuho n'iki byose. Ubwo tuzareba muganga hanyuma agire abasobanurire. Ibyo by'imivuduko y'amaraso nabyo harimo za nka stress abantu bagira inaha ngaha, ntabwo nk'abo wasize Burundi bashobora kuba ntayo bafite, uretse ko nabo bashobora kuyiterwa n'ibindi, hakaba kudakora siporo.
Kuko uri kuraraba mu bantu bose baje bakuze, abantu bari mu rugero rwo hagati y'imyaka y'ikinjana cyabo, benshi muri bo nta muntu muganira ngo areke kukubwira yuko nawe yafashwe n'izo ndwara. Natwe turiyumvira icyo bipfa ko tukabura.
Reka tuzabwire umuganga agire abasobanurire rwose impamvu byaba bibafata, kuko mushobora kuba mutekereza ngo ni ukuba mwarahinduye miriye cyangwa ahantu mwabaga, guhindura ibiribwa, ibyo byose bimushobora kubyibazaho mukumva ko bishobora kuba byaratumye murwara izo ndwara.
Okay, ndabona umwanya uragiye, reka ndabe ko wompa n'umunota umwe ntashe.
Nyarutsa, hari n'undi utegereje ku murongo.
Yo, sinzi ko tuwugabura ahubwo reka. Okay.
gerageza.
Okay, je muri rusange, reka nce ntashe muri rusange, ntiriwe ndodagura amazina. Je ndatasha ab'iwacu bose baba banyumva ku ijwi rya Amerika. Twavanye mu Burundi n'abagenzi tuzinanye, twabaye mu ikambi, twavuyemo muri Mukugwa, baba hano muri state ya Iowa, Texas, Tennessee, Michigan, Washington na New Hampshire. Hanyuma muri rusange abavuka ku gatumba katye muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega bose yabipfurije kurangiza mu mahoro Noel na n'umwaka mushasha. Hanyuma Thomas Kamirindo uti nturye wenyine, uti natwe turakeneye umusuhurize nawe nyine.
Ndamusuhuza cyane.
Namwe ku ijwi rya Amerika ntabibagiye, muburambiremo twipfuze kushikira mu mwaka uza.
Twese hamwe, urakoze cyane.
Murakoze.
Kubw'Imana turi kumwe. Umbabarire rwose, tugeze ku n'amasogondo. Gerageza nawe.
Nategereje umwanya munini.
Gerageza.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kamonyi. Murenge wa Ngando. Twaba filimi bijyanye n'iki nkagiye nitugezaho nk'ubuzima nk'uko dusanzwe tubitega amatwi kuri uyu munsi wa gatatu. Buriya muganga mwigeze kudusubira watugiraga inama ku ndwara y'uruhu, uduheri icyo bita uduheri. Yatwamusobanuye aratubwira neza uko ijya no kubirinda uriya mbere nize kubiwaza ati
ye
ko batubwira ko kumena turiya duheri ari bibi, ati koko nibi yarambye ati ni bibi.
Ye noneho mbwira indwara wifuza ko kwa amasegonda aragiye, mbwira indwara wifuza ko twazaganiraho mu ijambo rimwe gusa.
Indwara buriya mwazatuganirizaho mwatumiye muganga utwara. Indwara yitwa umuvuduko w'amaraso, buriya yatubwira ukuntu umuntu yayirinda kare, kuko umuntu yayirwaye bamukura
ye. Reka tuzamutumire rero, urakoze cyane. Buriya tuzongera no kwa gatatu w'igitaha. Mwese mugire ibihe byiza.
Dushimire Eugenie Mukankusi aje kudushikiriza ikiganiro muri sanga.